Ilukuluku.
What is dinosaur in isiZulu? I dinosaur or igongqongqo. Sikhuluma science ngolimi lwethu. Let's talk science in our language. Ilukuluku with Nomasiko and Sibusiso. A podcast by POC and Cybri. What is a dinosaur in isiZulu?
Okay, so khuluma ngakho lokho namhlanje. Kodwa ino yaziyo vele. Okay, ntokozo ino yaziyo ngama dinosaur qala.
Engiyazi ngama dinosaur ukuthi ama dinosaur mambi futhi ama dinosaur ngathi adla abantu. Futhi ama dinosaur ngathi ane bulletproof. Anomzimba e bulletproof.
Okay, it's a good start.
Isizathu ngisho looking sure qala.
Yeah.
Ingenxa yaleli gama elithi gongqongqo. So ububi babo lobo gongqongqo all over their body. I think lelo gama lalithathwe lapho.
Ngiyenze.
Engiyazi ngawo ezilwane.
Yeah.
Okay, ngazi ukuthi azibankwa nyani like ama lizard.
Cishe kube njalo kodwa okay, athi ngiqale la. I definition yakho lana ethi kusagongqongqo and lokho indlela oyishoyo ngayo ukuthi ikanjani, it's very close. Into eyenzeka ukuthi asiqale ngegama layo ukuthi i dinosaur ukuthi lisho ukuthini. So they come from the Greek dinosaur okusho ukuthi terrible lizard. So igama lithi gongqongqo is close to that.
I lizard imagi Iliza akusona isibango.
Isibango, yes.
Okay.
So angithi ngisathi beyithola amathambo akhona looked like amathambo ebangwa vele, amathambo ama lizard. Kodwa inkinga that was maybe 200 years ago. No, yeah, 200 or 300 years ago bewathola amathambo.
Angithi only 200 years ago.
Bewathola, yes. No, okay, mana ngiqede ukuchaza. bana 200 or 300 years ago ingasikhathi lapho khona kutholwa abelungu. Amathambo amadinosaur kade ehleze tholakala. Into eyenzeka ukuthi 200 300 years ago elapha seqanjwa khona kwathiwa amadinosaur. Ngisathi tholakala kudala kwakuthiwa ama dragon nazo zonke lezo zinto
lezo. Oh, okay.
So
okay.
Into eyenzeka angithi amadinosaur agcina ukuba khona 65 million years ago. Angithi
actually yazi I'm glad usho indaba yokuthi babetha ama dragon because bengifuna ukusho bauthi yini yazi ama dinosaur befuna ukusho ukuthi into esa dragon kusa dragon
yani. Yeah, amanye amathambo ayatholakala kanjalo. So ngisathi tholakala about 300 years ago bewathola lamathambo lawa. Into eyenzeka ukuthi abantu babengazi ukuthi saye saba khona isikhathi esidala at all. So kwakaziwa nje ukuthi isikhathi esikhona uqala isikhathini sa Jesu, maybe a couple of hundred years before that isikhathi sa Jesu, that's all that's ever been.
No. Mawuzothi uqala isikhathini sa Jesu, then can't be 200 years ke.
No.
And it's over 2,000 years.
Ngisho khona ukuthi ngawo 200 years ago, ngesathi bewathola 300 years ago, babengazi ukuthi isikhathi saye saba khona isikhathi esidala more than 2 or 3,000 years. Yabo into engakhuluma ngeso esontweni nje engakhuluma ngale nto lo kuthiwa uNkulunkulu wakha umhlaba ngensuku ezu 7 kanjanjani and it's only been around for maybe.
Okay, into ezama ukisho ukuthi wawungekho nje umcabango noma umqondo othi a billion years ago kwenzeka into kanje.
Kwangafike
ingqondo yayingafiki
nje nokufika.
Yayingabali ifike
lapho. Kwangafiki nje umuntu ozama ucabanga le nto leyo wayeboshwa efakwe jail ngoba nje le nto iphambana no neBible. Angithi vele iphambana neBible. Angithi isonto ilona elaliphatha njengohulumeni kudala yabo. So manje
ama library ayiphethwe isonto now.
Bonke yonke information nje ulwazi nje laliphethwe isonto eEurope. So manje bengisachaza iDinosaur isho ukuthi a terrible lizard. Angithi yabo isibanko esimbi gongqongqo yabo. Exactly, yeah. So manje into yenzeka kodwa yazi ukuthi awazi ukuthi ungathathwa kanjani serious ukukhuluma ilokhu nga igama elikanjalo. Anyway, into eyenzeka ezingokuhamba kwesikhathi sebethola ukuthi iDinosaur empeleni nayo yoni lokhu nga i terrible lizard yabo. Some of them their blood kwa kulokhu nga igazi elishisa njonga njengabantu
ngezingilani.
Yeah, ama mammals yabo. Kube khona nama ama characteristics amaningi okutshengisa ukuthi cha these are not lizards. Even indlela ahamba ngazo ntozo izindlela ahamba ngazo ukuthi cha these are not lizards at all.
Mawuthi indlela ahamba ngazo ukukhuluma ngani, ngamadolo noma ngeenyawo?
Angithi yabona yabona ama lizard njengeyingwenya futhi ungathi ukuthi ingwenya sa lizard.
Ingwenya i dinosaur.
No.
Oh
cha. Yabo ama dinosaur.
I alligator i dinosaur.
Cha. Not even close. It's a reptile but ayoni lokhu ngi dinosaur.
I rhino i dinosaur.
No, it's a mammal.
But uqeda ukusho manje ukuthi ama dinosaur bathola ukuthi khona ama dinosaur awe warm blooded ama mammal. So yini enga disqualify i rhino.
Okay, ngiyakuzwa lapha. Kodwa manje into yama lokhu ngeyama yama mammal kunezinto eziningi ekumele zilokhu ngezithikwe kuthiwe isiyimamelikeke le nto le. Nami lincelise ubisi ebe noboya isikhumba ibe negazi elishisayo iphinde kube indlela umqondo wakhe ke ngayo uhlukile umqondo we-reptile nomqondo we-mammal kodwa singabambeki lapho sokhuluma at another time lokho so igama lithi dinosaur li wrong
ukuthi you're breaking my heart mawuthi i rhino ayon dinosaur because i rhino ibukeka njenga khona le dinosaur engathi nesiphika kanje
okay ibizwa ngani nje leyo ibizwa nge yalene isiphika ifana nayo lokho nga
i rhino
ibizwa nge ngizokhumbula igama lawo manje ibizwa nge triceratops
lefana no pechano yabona ukuthi
umqondo wakhamuka yes angithi okay so khuluma lokho futhi ngelinyilanga kodwa every time kunelwane ehlukile emhlabeni kunezinto ebizwa ngama niche so lapho khona i niche noma indawo oyayi yini roloja ngesizulu
yini
i role ngesizulu
i role
yes i role yes indima so indima ephethwe ubejane manje qala yayiphethwe triceratops yabo
so pechano i descendant ye triceratops
not i descendant makhoniswane sisukayo esingi sothatha leyo niche leyo even though they're not related yeah evolution is weird otozokhuluma ngakho lokho
sasokhuluma ngakho
kodwa manje keke mocabanga i dinosaur iliphi igama ongalinika eli right mangama singasebenzisi lokhu nga igama elithi dinosaur
okay yabo ngoba usuthe basically from i Greek i dinosaur kwakuthiwa i terrible lizard kodwa ezikubhekwa kwabonakala not necessarily ukuthi angama lizard onke eish bengifuna ukusebenzisa igama elino lizard terrible lizard
ngaba uthi igama now lizard ngaba kodwa
okay as befunda bephenya bebona ukuthi okay fine ama dinosaur kahle kahle awawona abazona lezi ibanko eyithu sayibanko eyisabisayo bathi bagcina bethola ukuthi ayini
bagcina bethola ukuthi i category entsha nje labo kuthatha isikhathi nokuthi uchaze ukuthi ahluke kanjani kodwa into interesting ukuthi ama dinosaur akhona namhlanje they didn't all go out ama dinosaur akhona namhlanje yinyoni No serious. Mabona inkukhu ehamba egcekeni nje i dinosaur leyo. Serious. Ubona inkukhu nje ehamba egcekeni ubona ijuba nje i dinosaur leyo.
You understand ukuthi indaba ngihleka. Akwazi phela ukuthi kade wena uyi terrible lizard.
Usuyinkukhu
manje. Usuyitshwele.
Exactly.
Chicken nuggets
65 million years gets you that
wow
so manje okay asithi asikwazi
so sithini ke like ngizama ukuthi okay sesingathini singathi yini i dinosaur ngesizulu
okay kade ngilwa nalo lelo gama lelo kodwa
amatshwele
maybe kodwa bathi not abantu ku Facebook
okay.
Yeah
so ngeke ngabuza abangani bami la
sozwa
ngibhale nje ukuthi what is a dinosaur in isizulu
Umngane
wami uMandisi Mambeje Nkala wathi hey asiziqamba izinto esingazazi thina kaZulu
Yabona ngikenga ke leyo khona sozazi phela manje siqamba ngathi
wathi it falls under isilo so it falls under a creature of some sort khona ongichazile ugci kamacebo uthe ugci kamacebo isibankwakazi okanye isilwane sasemandulo
okay
if you think about it
okay
isilwane well truth be told isilwane sasemandulo but angazi ukuthi sizoqhubeka kanjani ngokuthi isilwane sasemandulo ngoba sithi amatshwele ama dinosaur
okay kungani asithi ngiyalithanda lelo gama lela qhamuke nalo kungani masinga sithi igama lalo mhlambe isilwane endulo
Okay.
Yabo. Kodwa akukho specific kakhulu lokho angathi sithi silwane ndulo mse mhlambe sifake udash sithi silwane ndulo sibankwakazi. Yabo ngoba ziningi
Because ngichaza le sibankwakazi sibankwakazi or isilwane sasendulo. I love it. It sounds it makes sense even. It makes sense. Futhi mawuzo ithatha from the origin ye Greek yokuthi it was known as a terrible lizard.
Yeah.
So sibankwakazi.
Okay.
You see?
How about ke sesivala asithi angazwa mase bekwenza
before sivala.
Okay.
Unosawatha uthe izimzima.
Izimzima. I felt it. I felt it.
Unosawatha ziyeka nyumbeka. Uthe izimzima. And I understood why. I understood why it's izimzima. Because for the longest time, itori, ingane kwane bexoxa about this terrible creature. Ingane, babi ingane, izimzima. So, mo imagine as ingane, uyifake emqondweni uthi, inganjani? Bekuvele kufike into esa dragon, into esa...
Yeah, ngiyavumelana naleyo, ngiyayithanda izihlelo. So angazi mhlambe ngakhulunga nabanye abantu abayenza le nto lena abaqamba ilwane. Kodwa ngabanjani ukuthi ngoba kwenziwa kanje kwi science yabo uba ne group enkulu mese kulo ma group enkulu ube nama group amancane yabo ziningi ilwane zasemandulo. Ngangithi so asikwazi ukuthi isilwane sasemandulo ama dinosaur kuphela. Ngangithi so kunjani masothi keke zonke ilwane zasemandulo asithi mhlambe isilwane ndulo. Yabo
okay.
And then ufaka udash njengabe site musu uthi silwane ndulo isibankwakazi
or njengo usabelo sabelo sabuyo smela nuthe i dinosaur wabala ngesizulu singathi silwane ndulu dash
i dinosaur. Okay,
kungasebenza lo. Isilwane ndulo esiyidinosaur. For each isilwane sasendulo esiqhamukayo. Sizothi isilwane sasendulo isiphi kodwa lesesikhuluma ngaso
i dinosaur.
Isilwane sasendulo i isilwane sasendulo e.
Okay. Ayike ngiyavuma ke ngicabanga ukuthi sasingayivala leyo kwamanje.
Isilwane ndulo noma isilwane sasendulo?
Isilwane ndulo.
Isilwane ndulo i dinosaur.
Perfect.
Yay! Okay.
Bonga mina. Ayisunga sivala ke intokozo. Sesiyonibona ngeviki elizayo noma nginesikhathi eniyobe silalela ngayo esilandelayo. Sibonga kakhulu. Ntokozo.
Thank you. Thank you. Ngiyabonga nami. Asiqhubekeni bakithi sikhulume iscience ngolimi lwethu sizozama sizowathola nalamagama lawo uthe uMandisi mayiqala i-comment yakhe wathi asiqambe into esingazazi ngeZulu sizoze sibe nawo amagama izinto esingazazi ngeZulu ngoba iscience akuyona yabamhlophe kuphela iscience eyomhlaba iscience eyabantu
ilukuluku
ilukuluku
ilukuluku.